Murali Krishna, Mukunda Krishna, Mohana Krishna, Krishna Krishna.
Murali Krishna, Mukunda Krishna, Mohana Krishna, Krishna Krishna.
Murali Krishna, Mukunda Krishna, Mohana Krishna, Krishna Krishna. Krishna, Mohana, Krishna, Krishna, Krishna.